gibeho ayaa ka hadashay horumarka laga sameeyay hirgelinta siyaasadaha mudnaanta u leh dowladda federaalka ee Soomaaliya sida horumarinta dib u heshiisiinta, xoojinta nidaamka federaalka ah iyo wada shaqaynta dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo sidoo kale sii wadista dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Iyadoo ka hadlaysa arrimahan ayay tiri:
In the December meeting of the NCC, federal government and federal member state leaders, with the exception of Puntland, agreed a federated model regarding the allocation of powers and on justice.
Shirkii December ee golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada marka laga reebo Puntland waxaa lagu heshiiyey qaab federaal ah oo ku saabsan awood qaybsiga iyo cadaaladda, labadaasi oo ah qodobada muhiimka u ah dhammaystirka dib u eegista dastuurka. Puntland waxa ay codsatay waqti dheeri ah oo ay kaga fiirsato mowqifkeeda ku aadan arrimahan, waxayna codsatay wadatashiyo dheeri ah oo ay la yeelato dowladda federaalka. Waxaan ku boorinayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah inay sii wadaan wadatashiyada loo marayo golaha wadatashiga qaran si is-afgarad looga gaaro ajendaha dhismaha dowladnimada Soomaaliya. Kusimaha wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in Al-Shabaab ay weli tahay khatar dhab ah oo ka dhan ah nabadda iyo amniga Soomaaliya. Waxa ay sheegtay in 2022 uu ahaa sanadkii ugu dhimasho badnaa dadka rayidka ah 2017, iyadoo 600,000 khasaaraha dadka rayidka ah ee 2022 uu ka kordhay intii uu ahaa 2021. Hase ahaatee waxa ay sheegtay in bilihii lasoo dhaafay uu socday howlgal lagu yareynayo khatarta Al-Shabaab, iyadoo dowladdu ay Al-Shabaab ka beegsatay dhinacyada ciidanka, dhaqaalaha iyo fikirka ay kooxdu ku dagaasho. Waxaana sidoo kale lagu guuleystay baytiri 3 howlgal oo Al-Shabaab looga saaray Hirshabeelle iyo Galmudug, lana filayo in howlgalladaasi deegaano hor leh ay ku sii fidaan. Iyadoo arrimahaasi mar kale ka hadlaysa ayay tiri:
Consolidating gains in the newly recovered areas will require strong linkages between military operations and state
forces. Waxaa ka yimid guulaha deegaanadan cusub ee gacanta lagu dhigay waxa ay u baahan tahay xiriir xoogan oo ka dhexeeya howlgallada militariga iyo siyaasada xasilinta oo ka kooban qaybaha dib u heshiisiinta iyo cadaaladda uu ujeedkoodu yahay in lagu xoojiyo maamul wanaagga iyo bixinta adeegyada, iyadoo tan laga ambaqaadayo lana raacayo istaraatiijiyadda qaran ee xasilinta Soomaaliya. Dadaalada ayaa diiradda saaraya taageeridda bulshooyinka iyo maamulada degmooyinka dhowaan gacanta lagu dhigay. Sidoo kale dowladdu waxa ay sii wadaa dadaalladeeda ku aadan inay ku ciidamo si ay tartiib tartiib ula wareegto mas-uuliyadda amniga si waafaqsan qorshaha kala guurka ee
Soomaaliya.
Kusimaha wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dagaalka ka qarxay 6 bishan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kaasi oo ay sheegtay inuu kaga sii daray xaaladda bini-aadannimo. Waxa ay sheegtay in qiimeynta hay-aduhu ay tilmaamayso in dadka badan 185,000 oo qof ay qaxeen, iyadoo ugu yaraan 63 qofna ay dhinteen, 363 kalena ay dhaawacmeen. Waxa ay xustay in inkastoo ay socdaan dadaallo colaadda lagu joojinayo, haddana beegsiga goobaha muhiimka ah ay yihiin kuwa laga naxo. Waxa kale oo ay ka hadashay arrimaha abaaraha oo ay sheegtay in weli dad gaaraya 8.3 milyan oo qof ay gargaar u baahan yihiin, iyadoo intaa ku dartay in laga hortagay macluul hadda, laakiin ay qatarta macluushu weli taagan tahay haddii aan roob la helin xilli roobaadka Abril ilaa Juun. Danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield oo dhowaan tagtay Soomaaliya ayaa iyadana shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka hadashay, waxaana ay soo hadal qaaday dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay sheegtay in ay la murugoonayaan dadka ku dhintay dagaalka dalkooda looga xoreynayo argagixisada. Waxaana ay carabowday taliye ku-xigeenkii ciidamada danab Xasan Tuure oo ay sheegtay in nafhurnimadiisa iyo kuwa la midka ahba ay sii xoojinayso ka go'naanta Maraykanka ee taageerada ay dowladda Soomaaliya ku siinayso jabinta Al-Shabaab iyo sidoo kale nabad ay helaan shacabka Soomaaliyeed. Danjiraha ayaa iyadoo ka hadlaysa shirkii madaxda dalalka dirisku ay dhowaan ku yeesheen Muqdisho, waxa ay tiri:
So we welcome the recent commitment by Somalia and its neighbors to expand operations against Al-Shabaab further into southern Somalia. And we strongly support and call on other international partners to help meet Somalia's force generation needs. Stability,
haddaba waxaan soo dhaweynayaa ballanqaadka ay dhowaan Soomaaliya iyo dalalka deriska la u sheegeen in howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ay ku ballaarinayaan koonfurta Soomaaliya. Waxaan si xoogan u taageeraynaa oo aan ugu baaqaynaa saaxiibada kale ee caalamiga ah inay gacan ka geystaan daboolidda baahida xoogga leh ee Soomaaliya. Xasiloonida oo dabcan si toosa ugu xiran amniga ayaa weli ah caqabad haysata Soomaaliya. zanjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in Maraykanku uu si buuxda u taageersan yahay yoolka Soomaaliya ee lagu soo afjarayo howlgalka ADMIS dhamaadka 2024-ka. Waxa ay sheegtay in ilaa 2022-kii ay dowladda Maraykanku bixisay lacag dhan 2.5 bilyan oo dollar oo nafbadbaadin ah, iyadoo 1.3 bilyan oo ka mid a lacagtaasi la siiyey Soomaaliya. Waxa ay sheegtay in taasi ay ka dhigan tahay in 80% gargaarka degdeg ah ee WFB ee gobolka uu Maraykanku bixiyey. Danjiraha ayaa ku celisay in Maraykanku uusan weligiis arrintan sii wadi karin, iyadoo ku baaqday in dowladaha caalamku ay ka wada qayb qaataan in laga hortago macluulka dhacda Soomaaliya.